my heart with joy. Oh my baby, crazy, yo yo, you drive me crazy. Every time you touch my hand, you dey drive me crazy.
Kango kokangwete kana pindareki akapindirende emangoto kwa vidole ni mapete lips zake tamu kama peremende plus kama njege na matengerere lips ziko sete ajatumia tembe luku yake sisa chini amedunga mere.
Kitu ya kwanza mi confirm ni tabia. Anakata tojo ni chura mistaki. Ni consider tu kani kwa maji. Jumtezo ni awa wile wili. Mina ngoja tu firimbi ni jitete. Ndujue mini nani.
I love you.
Akena, akena.